Bad man Ryan.
Hey, what you know?
Jawaka Musa Sawaka Nukula. Yenze bad man Raja Mjeria. Jagamba Kubanga Wena Subisa. Itenda Rande Wari Gangwe Baka.
Nguriko
Buyo Mujan Saba. Nange Siri Wati Majembawa.
Nguriko
Ate Buribwe Nyuma. Piru Ate Bia Mutima Biebune.
Nguriko
Buyo Mujan Saba. Nange Siri Wati Majembawa.
Nguriko
Ate Buribwe Nyuma. Atebya mutima byebonya bisibobolu muboyi binsuka konde ne bindetero kaba n'olwekyo bwe nkikwata ondekanga muboyi mbeera nino bala endongo gye mbandiwo obudde kwayeerumya nze nkusasidde keje ensuwa nze mbabulidde kutusanga manyi gampedde buli omujansaba nange siri watima gye mbawa ate buli bwe nyuma biro ate bya mutima byebune buli omujansaba nange siri watima gye mbawa ate buli bwe nyuma biro ate bya mutima byebunya
sekuliwatage yakoowa okwerumya gawabinza kubala ebyokweguya bino bintu byansi tebikwetamya ndongo bwevugo situkanonzi sente zange sisandagire yanazirya sangalumbalire bifanva banengo yengolole bemanja nawe nno munsasule Holland, wipe on me a bad why from Uganda run the dance hall Holland, wipe on me a bad why from Uganda run the dance hall
Buyo Mujan Saba nange siri watima gye mbawa
Nguriko
ate buli bwe nyuma biro ate bya mutima byebune
Nguriko
Buyo Mujan Saba nange siri watima gye mbawa
Nguriko
ate buli bwe nyuma biro ate bya mutima byebunya batintema bali bagale nsenneme labangamba sisobola babintamye ng'abanteekayo boyi mujebale nange kamba we muziki mwetale
Nguriko